rewɓe barminaɓe far cellal ɓalli mum e hakkilleji mu'en no mbawi yarde boytali mu'en e hollude cuuɗi saria. Non maître Abdou Mariama carɗo leydi Niger wiri
bojji makko ɗi o yaari ɗi tan keƴi cuuɗi kiite moyta gonɗi makko jukka waɗanɓe mo gacce ɗe.
Maître Amadou Boubacar kanko du carɗo leydi non o haali noyi laabi ɗi mbawi tokkirede kotta tawe porkirer leydi e policeji PJ mballi dow majjum.
No waɗo gaɗanaɗo gacce on wadda haala ka yeeso cuuɗi kiite hannden procureur no wawi hettinade yewtere nde nden gaɗa mum tawiko daara jukka ɓe juuɗe en tawa nder gaɗol gacce ɗe
agir.
Misali ndeni toñaɗo no yiɗi yarde wullandu muɗum noy tokkirto Boubacar Hadisa Adamu commissaire policeji kawdiɗo filla rewɓe sukaɓe fotorɓe nder Sarousse kawjiɗo denol ɓiɓɓe leydi mo ñamay famminiri hano ni
usito
de gacce ɗen bindama sey o hokke ɗerol ko watta ɓandu makko loktoroɓe daara ɗum de ɗerol loktororo den heɓama nden min darata no waɗe ko haala kan yaare yeeso cuuɗi kiite.
Commissaire Boubacar Hadisa Adamu wi'i ko rewɓe diwtaɓe ko jofaɓen talkuru loktoroɓe kam famtinta no cellal maɓɓe wontiri.
Nder ɗerol loktorore gol docteur on windata wi'a debbo o wi'i ɗum yani he mum amma kan wawa tabbintini ko ɗum yani he makko ɗum o tilsina non na nder muɗe makko ɗum waɗi.
Ngol diwtagol tan no holla tetere rewɓe ɓen yeruno carɗo Amadou Boubacar wiri saɗorma tawaɗo nder mum ni woni gaɗɗo gacco on heptake nange laabi no wodi tokketeɗi ko toñaɗo on hokke hakke muɗum kettine fahande Amadou Boubacar.
Banide waɗi kamɓe he ko'e maɓɓe ɓe keɓai anditi mo en jani he maɓɓe kiite maɓɓe no bawi waɗede janol he debbo kasu duuɓi sappo non neɗɗo nangante gomnati dow mum gacce ɗen dekete gam ka heppi renude ɓe
protection.
Yeru no Mamman Sayyabu Issa wiri dekotoɗo dow carɗo mawɗi imo tawa du nder hitantoɓe ɓiɓɓe bonɓe ɓen fa ñalande no wala fugarɗo wulliti dow fi torraji indade ɗin to maɓɓe kalmaki tan fillamum wonno wadde.